once again.
Yeah, 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 yeah. Oh, wow, 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 wow. Achomiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Naona sawa tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu.
Go baby, go baby, baby. Miliki kila kitu, mimi naona sawa tu. Ongoza kila kitu, acha akili yangu tu. Niko sawa, wasikutishe na madawa. Mapenzi penzini, hadi napoteza power. Ushauri shaurini na mkoleza kama kawa. Kumtibu na mtibu mimi, aniloge mimi tu. Simu mpigieni, ila napiga mimi tu. Yes I will do, you do. Nite jina lolote, my husband, my boo. Niambie kitu chochote nitafanya tubu. I'm choosy, simple, humble, sina maku.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu.
It's your birthday, not today, but anyway, it's okay. You got dues to pay, you piggy spray to toke. Una delay bay, so fair play, soon you okay. Straight to my place, you know what time it is, baby. Yo, yako is go my fresh, it's a release daily. Stress with any ease, lady, sex with any please. Maybe mesha kupa lesson and desha ile ki cheese crazy. Tunavyo meant ka gorillas in the jungle. One day utakuja chila, squad your villa. Be humble, kio G kama zila, udi jungle. Niache ni and the rest mama, so unajua mazingira ni mipango. Kipato hakitoshi changama. Nashukuru ushoboki na hizo Porsches na hama. Porsches a Prada mara Dolce & Gabbana. Na bado tuko sawa just watching the drama.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu. Sawa sawa tu. Sawa sawa tu. Sawa sawa tu. Sawa sawa tu.
Tushapanda di milima, washa taa ni kizima. Twende juu hadi chini ma, nikimwaga we mimi na. Na si oversize, size yangu shajipima. Napenda upowaji kama maji ya kisima. Njoo bas ni kisimwa, show kali kilindi ma.
Naona sawa tu.
Nite jembe ni kilima. Chose na jicho, ulimi na mdomo. Kwa mapenzi moto moto ni moto, uzimu kwa mkono. Walileta mbeo kidhani nitakumwaga. Wamekuja kushtuka, ndo kwanza mina kuganda. Masponsor wa baba washua tajipanga. Ila mapenzi kikohozi, tupo hatua ya kubanga.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu. Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu. Sawa sawa tu. Sawa sawa tu. Sawa sawa tu.
Bon Bronx.
Tumeanza mapenzi tangu tukiwa ga form 1. Napiga sana simu hadi ukanita call mani. Haujawahi vunga kila lipo kuita Johani. Na kunikata kiu kwa kunipa show flani. Ukinituma naenda mchaka mchaka. Siwezi pinga mana mi kwa penzi lako niko nyaka nyaka. Kikupoteza nitatapa tapa. Nishweka moyo wangu kwako hao wengine na unataka taka. Sistangu akikuposti IG anaeka kopa kopa nyingi hashtag my we. Nasema kweli baby yani mpaka time hii sina option. Wendo plan A plan B.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Na sawa tu. Kila nkitafute tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona